toni mon heɗiyankoɓe tedduɓe ka taskara mon dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi hande toɓɓere wotere kalten dow mum. Donald J. Trump ko kanko amerikanaɓe ɓen suuɓi ko ardoɓe e nder duuɓi nayi aroji ɗi yeeso Kamala Harris. Ɗum woni ɗiɗaɓum lamɗo folliɗo yo artu ka laamu e tarika lesdi ndi. Holno ɓiɓɓe afrique jooɗiɓe amérique ɗo jaɓɓori on kaba en heɗoto yoga e maɓɓe e nder o taskaram hertinaaɗo. En jahan kadi Abidjan, taskoɗen holno kabar o jaɓɓora ka laamorde Côte d'Ivoire.
Naatuɓe toon mbaɗa kayde ɗen oyino artiraɓe no hani ni min manage
min na woodi gaɗa Donald Trump saabu Donald Trump yiɗa bulude reedu.
Donald Trump ka suudu ndaneeru kadi holko wonata battane mum e dow yuɓɓondire hakkunde Ameriki e leyɗe goɗɗe. En ettoto faamude ji'ande Amadou Diallo yaakorɗo Sénégal kiɗɗo to Paris e Demban Ndongo hertorɗo dawro.
Ko hitande heeride Amérique heewɓe jeetikelan walla dandiri wonkil ankil ko fii moƴƴere.
And that reason was to save our country and to restore America.
Ko woni nde moƴƴere ko hiwgol dande leydi men ndi e heeɗintingol Amérique. Jooni noon en huwai konko farliye ko ɗo famportoɗen ɓaawo duuɓi nayi angal nanodira ko wakkati fottugol arani en. En immanto haa wona poolgal ngal waɗi en huunde wootere. Awa mi faala on andinde ko haa honto ɗum woni teddugal. Mi weltanto on sanne leydi Amérique mi wedditotaako e ma.
Donald Trump ƴetti konngol kisan caggal médiaji ɗin fellintinde kawu makko e ɗi suɓngooji hooreyaaku talata jowi sappo e goa ɓuru. Amerikanaaɓe ɓen suɓikemo junngo dow yeeso jukko lanɗo Kamala Harris. Mi ɓangina wonde Kamala Harris ƴettuno konngol e alarba bimbi wote ɗen. O inni o noddi Donald Trump weltanagolmo e dow kawu makko ngu. Ko wano noon Jo Biden ardiiɗo leydi ndin e alkamisa ƴaɓɓiinde. Ɗum siifi lontondiral laamu e dow deeƴere ka go'a ɓuru aroru. Keɗoɗen Kamala Harris e ko min suuti e yewtere makko nde.
The outcome of this election is not what we wanted.
Wattande ɗi suɓungoji wonaali no faaliranoɗen noon, wonaali ko wotanɗen kon. Kono heɗelan mi yewto on, daygu fodore Amérique ɗen jalban hampoma. Fadde hiɗen jokki jippiro ngon. Adi ɗo seeɗa mi yewtiduno e Donald Trump hoorejo suɓaaɗo on. Mi weltanimo sabu kawu makko ngon. Mi yettimo kadi wondema min wallitotomo kanko e ɓe o gollidata ɓen e nder jaaɓodiro laamu ngu.
Joni noon jahen Nouakchott, mi lamdi Demban Ndongo hertorɗo dawro holno o taskori ngu kawu hoorejo république naaɓe ɓen. Keroɗen jiyande makko.
On yimɓe pour mumin ko surprise mais pour min en tant que analyste politique wona surprise tam ɗo ɗonno gila Donald Trump tan wonduno e Jo Biden kañum e ɗiɗi tan wonno haade Jo Biden woppide ɗum suko muɗum gila ɗon déjà victoire Donald Trump koko dessinno koko fewnuno ha fewi. Gila noon o ummi noon debbo o ari kadi suɓugo ɗonde ɓe suɓete nde ɓe cuɓani ko wiyete primaire uji démocrate uji ko debbo tan suɓande wonno ɓe galano wawde suɓade e nder koye maɓɓe. gila ɗon mbimi wonde Amérique ko wiya Amérique ko debbo meeɗa ardadeɓe taw heddi noon debbo yehi élection kono haɗani debbo meeɗa gagnade. gila ɗon kam ene hokkunoma in large victoire yeeso debbo o. min hertoɓe dawru min mbiyata ko wonde ko démocratie Amérique yettaaki taw haa ko debbo no ardotooɓe. so wi diri ko démocratie Amérique soit wonde mature haa ko debbo no ardoɓe. ɗum noon ko ɗum woni caɗele gajiɗɗe.
mbiwɗa democracy America hewtal don taw holko dum fi
wadi mi halde dum ko America boyi wonde America kono debbo meda yettade won nokkuji won meda occupe de odo place
tarika no jonnuma gonga ha fewndo do e anko a hertordo dawro ko misal hongal ngu kaw Donald Trump mbawi okkude Afrique
e dum way hokkude Afrique won gede won go pinal e famde wonde politique mo yimbe cikkanno ndeno amerikaji kanyen garani hidaade yimbe tan en nawta himen hande shin sa nangi det ko mbiyata jango aduno ko Afrique woni jodon bay jango aduno ko Afrique woni Donald Trump ne andi dum il est obligé de hokkude o wadde hokkude be ngo yabe ngare njotoden ngare kalden ngare mbadden masara ha on saha e dum gasa won wona nafoore Afrique
ko hertordo dawro Mauritaniajo hediden do joni jahen Abidjan lamorde Côte d'Ivoire taskoden no kaw Donald Trump jabora ton nultondirado VOA fulful de Abidjan Amadou Diallo neldimen jantore mum
subagol ardotodo dental lare Amerique duubi nay kala ko hunde hittunde e yidube dawro humpitibe ko fejjata yaadu non hikka kadi Donald Trump e Kamala Harris no mari yidube be e der Abidjan wano Abdoulaye Sow defowo yeya wondo ajami kanko ko Kamala Harris burannomo o weltorali gal polgal Donald Trump sabu e bore makko ko fewti e fergu ngum
be yawo be ala kaydi be nati be ton be ala kaydi mo yino attirade on non ani ni men menen ko Allah fewno bernde makko nden o yidadu non fo yimbe aduna fo ara wana artiriyabe tombe ko dum men me wi ton sino sago amen do men ngareno de wana wi do artiray kande sego be falla ma do amerique ara meden huli
e bangi yidube Trump ben ko welo wana Mariama Diallo bi Burkina hodudo Kumasi kanyum hino welti ko taikon ko Orlando kiddo yaro duubi chapande jeedde jeetati foli kasugoji do
ayo dum waden salmini sonne ke droit Donald Trump bi election mirti Donald Trump min nao min nao diga Donald Trump tabu Donald Trump yi a bunu de redu parce que bunu de redu e ruda go wota ko min kam yi mi sanne to Donald Trump
e ko buri dudu de yimbe ben hari humpitaaki ko fewndi America walla tidi na fi dawro lede janane wana Umaru Dikko malinaajo janginowo hodudo abobo kanko hari tode o yejjiti nyalande subongo
subirgal hora ko leydi America mine horam ni mi hebali gewde dum sanne sabu dum mi walana non dum haaji sanne kono hunde fof ko habbondiri e bangal leydi jannande fof mi heewa wadde hoore impliqué hen ko woni kibaru torrangon kale sahel nan non dum ni min ka buri wadde kam intéressé dina keddu inshallah
Abdourahmane Barry ko taskotodo dawro himo sifana den ko addi yo jama on durno ko fejjata Amerique e leydi jannane
digi on buyi wono enen balle men be Afrique ga men buyi e harno sabbori Obama yo walli Afrique piji buy mais be yali tigi tigi on ko ni hagiga mu donc jama on burti famu dara lami do Amerique ko Amerique lami na Afrique lami donc et puis piji buy kay e wano no Amerique me woni gollirde e hawre jidin mi do tanjini wodi ko satie jama on donc fayda ko dun hay jama on hebito dun do
leydi Côte d'Ivoire no tawa e leede de dental lare Amerique burata hu wondirde ka bangen gengu limore jago gal halfangal faggudunum holli wonde e hitande ujune didi e noga e tati Amerika sodanno Côte d'Ivoire ko fawi miliyaruji temedde nay e chapande jeego joye feccere sefa hibe tawa e wombe wallitaade Côte d'Ivoire e bange habugol kulalinkaku hara e andintinay horebe Amerika ben ko Barack Obama sakiti arde Afrique Donald Trump e Joe Biden lonti be moben ti pali Afrique taho Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan
a jarama Amadou Diallo horejo subado o dum woni Donald Trump no fodi ustugol choggeli banta faggudu Ameriki dannina hareji kono kadi amo ebbi nattugol dannotobe be mara dereji mi yewtidi e Abdourahmane Diallo katantejo politiki e rendo Ameriki do e Aboubakar Akumba Diallo jeinde yankejo ginenajo be okki en jiande mabbe e lamu Donald Trump e der dubi nay aroji di kedoden yewtere nde Abdourahmane Diallo mi adorama an ada tamjini ka Donald Trump latina gollugol de fodoje makko fof
aray no satti jaba gol tigiti gongal landal on ko woni tun haray sen yeltiti ke seeda en taxi ke dubi nay Donald Trump lamino di ko honno mo fuduno ado laamaade ɗin duuɓinayi ɗon e est ce que o wanno konko fuduno ɗon donc aray jaabawol ngol ko ɓuri kon ko wawno waɗugol kon ko fuduno kon o wanno ko wawno kon piiji goo fuduno tawino wawatano waɗugol kono piiji ko fuduno kon fo tawi wawi waɗugol ko ɓurɗi ɗin o wannoɗi awa ɗo kadi so fodi aray ɗen happi tegi tigi on o wawa o waɗa ko inni kon waɗa ma o eɓɓa waɗugol kono noon ko andintingol kadi jama on aray no woodi piiji goo no ga aray no satti waɗugol hay si tawi mo mari doole waɗugol ɗi kono aray no satti waɗugol don toɓɓe tati ɗen en habbimo ɗo waɗayɗi toɓɓere aranere nde ko inni kon gereji wonɗi ɗi so laamike ɗi gereji ɗin accayi donc ɗum ɗon ɗen tangini o etta gere on ukraine to europe gere on israel e iran en tangini ɗum ɗon o ettato fiyo yo hippu par ce que yimɓe ɓen no habborima ɗum ɗon moƴƴa ko ɗimmum ɗum ko inni kon o natta jama on en tangini fi weltingol votanɓe moɓen o eɓɓay nattugol jama on en naali wonno nattiray no haalirta no par ce que ken andinki jama on trompe haalaji konguɗi makko ɗi no wonde no dolni ɓuri kuuɗe makko ɗen ɗon andinen ɗo fof ko président obama ɓuri nattugol jama o ɗi président ɓe sakkitiɓe ɗo fof kono wari kanko o haala kan nanon towirno kono ko kanko ɓuri nattugol jama o tan muɗum aray ko économie on ɗum ɗon aray o waɗay ko wi conflitele ɓay kon ɗe toɓɓe ɗo tati aray ko mawo waɗa ɗe si ɓe yimɓe votanɓe no ɓay yo weltiɓe
Akumba Diallo e bangal yuɓɓodire aduna yankoje Donald Trump no mari darande sertunde e darande laamu fewndingu e gite jeynde yankejo holno yiruɗa batte ruttagol makko ka laamu e dow juɓɓodire hakkunde Amérique e leyɗe goɗɗe
miɗo ɓuri e tanƴinaade kala ka tawi Amérique heɓata ɓura fow ɓe yollotaako ɗum ɗon noon haray hina e Donald Trump fuɗɗi hina e makko haaɗata kono miɗo tanƴini e ngal ɗo Donald Trump o hakkilay si o huwa si on annditi oyatay o ƴettuno ahadi o nattay ko innete nelaaɓe makko ɓen Israel Jérusalem si on humpitiki si on annditi o nattunoɓe Jérusalem kono ɓe Amérique weldi ɓen fof jokkaali mo o anndi ɗum no hersinani leydi tawori hino mari doole hino naɓidi e yimɓe boyi hino walli kadi leyɗe boyi ɗum ɗon ko goo ɗiɗi miɗo tanƴini e ngal ɗo Donald Trump hakkilay e ko watta wo way hara ko ɗum ɗo woni sakkitoru makko laamagol ka leydi ɗo haray o hakkilay kala ko o watta e nder adunaaru ndun ko miɗo ɓuri e tanƴinaade o fodi jama on wondema gere yiɗin o ɗoytayɗi o fodi jama on wondema o joɗɗinay ɓe haɓooɓe ɓe yewta o moƴƴintina hakkunde maɓɓe miɗo ɓuri e tanƴinaade ɗum ɗon ko fodaari sattundi kono ɗaɓɓowo laamu foday ɗaɓɓowo laamu fenay ɗaɓɓowo laamu munnoto gite ɗen on tigi ndaara ko heɗotooɓe mo kon welata ɗum kon o haala ɗum ɗo miɗo tanƴini ko ɗum o waɗi
Akumba Diallo Abdourahmane Diallo mi yetti on on jaarama orngal suɓngooji ɗi juuti addi masiboji e konnguɗi muusuɗi ɗuuɗuɓe no habbino ka Amériki wotani ma wi'en lammini debbo ko waawno wonde aranal e nder taarika lesdi ndi kono ko Donald Trump waawi sippude ma wi'en yeeyude eɓɓooje dawro makko yeeso Amérique naaɓe ɓen mi lamdi yoga e Afrique naaɓe jooɗiiɓe Amérique ɗo holno ɓe sifori suɓngooji ɗi e kaw Donald Trump keɗoɗen ɗo Kourayra Moussa e docteur Hassan ɓe fof ko Nigeria naaɓe jooɗiiɓe Amérique ɗo
ko waɗi Donald Trump heɓi president elect ko mi yiɗi ko faari yimɓe baturen ɓe ɗon jeyi metudi e banndiraaɓe maɓɓe ɓe mbiya yii e rewɓe maɓɓe worɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ummee njehen ngaɗen kokken Donald Trump kaawu ngam to en ngaɗaayi noon en keɓa o debbo ɓaleejo hanko warata heɓa kaawu ɗo ɓe mbiyataa en ka amma ko mi anndi noon no mi anndiri jooɗiiki e Amerika e duuɓi sappo e tati ɗiɗo ɗum e mi anndi noon no ɓe ngaɗata ɓe ngi'ata en ɓaleyɓe sannan kuma worɓe balebe don ma anduden ko ina Africa worbe balebe ngi at jabata debbo woni yeso mabbe tun don wadi hokki Donald Trump kawo gan worbe balebe fu jehi kama ako sannan don ma kufaruto e Gaza yimbe metol dum ko dum yiata e dum wara yimbe control bi dum accai wago kabeji e duniyaru wadi walliti Donald Trump sosai
wariki Trump o ustai to be garobe leddi gam bature en so ki bawo makwa bo be don gada bayani yimbe dudi garobe leddi din wato immigration so be gido ustadum o farta be ngala dereji to dum bo yimbe meden garbe daga Africa be ngala dereji dum wawai dum hauti da mabbe to himmini di mako di America o wawai ona sahalaji Africa amma hanko gaba go'o dangantaka mako leddi Afirka na dun sosai hanko Trump do hala Amerika wanni mu o yida Amerika na sahala ji leddi ji goddi hajjun dum ya obiyata Amerika face ko ardini o yidu ko wada hala Amerika American nasa der hala ji mudum hanji to nasa hala ji leddi ji goddi o wi o yida hunu o himminai koni koni di fu di Ukraine di Middle East leddi la Araban ko en ton o wi o yida dum fu dum dala haure o gam o mobta shede den o mo ina America
fami taskaram o ko hertinana do kaw Donald Trump e do suugoji hore yaabu Ameriki en jokkan yewtere nde gada ku fofi karam o en etoto famude holno leyde adunaru jappori ngartude Donald Trump kasudu daneru e holno lamu makko battinirta yubondire hakkunde Washington e lesde duniyaru dum woni alhali diplomasi ko Amadou Diallo non diplomate je Senegal najo consul kiddo Senegal to Paris yewtata en film Tiaggal kaw Donald Trump horebe adunaru adondirno noddugol weltanomo tipude e dubi nay makko ka sudu ndaneru gila hitande ujune didi e sapo e jedidi fa e hitande ujune didi e noga sego dudube no habbi ka njubondire hakkunde Washington e lesde godde mbayli yor mangara nultondirado vewa fulful de Paris heblani en jantore nde kedonen
Amerika hebi lamdo keso Donald Trump fuli fu unidal hebno hakkunde makko e biyetedo Kamala Harris Trump woni chapannayo njidi do president mo Amerik gartugol makko non e lawmo koko wayni de nyani hakkile leydele Europe de wonde fedde wiyetede Union Européenne president France Tiagal nde wi mo bismillah nyaganimo yo jogoro e jam koko suuti konguri o wi leedere de ganduda kanje goni der Europe ko mabbe daro be dado be tinno so be jidi folde ko jogoni ko arde joguide kongol e laamu France wi ko dum don gardido leydi France haali e batu mabbe keddo den Maude Brejon.
Le président de la République, vous le savez, a eu l'occasion d'adresser ses félicitations à Donald Trump et d'échanger à ce sujet avec le chancelier allemand.
Jogui de l'âme allemande, Olaf Scholz, kanyum kadi, oui, Trump, pisimila. Siftoni Rome kadi, hakunde leide leide, oui, ko esihilabe. To Russi, leide nauru rongo kanyum e Amerik, me kartimo Trump, me bimo, hay goto wa wadde fere, hab endartina, ko iput iko to Ukraine. Fête de l'aide de l'Afrique de l'Union Union africaine, comme Ben Bismarck et Donald Trump, quand l'aide de l'Afrique de l'Union africaine, Afrique du Sud et Égypte. VOA Fulful de Paris, Yoro Mangara.
John Garen et Yaw Tereang, Ming et Amadou Diallo, onko diplomate jo Senegal najo o woni buri dubi sappo consul Senegal to Paris yewterende no yowi e ko hasi wonude batte laamu Donald Trump e dow o yubondire aduna yankoje kedolen Amadou Diallo mi yettima
ewa ajaran ciano misalmini hettotobe radio fulful de Amérique vraiment mbodo yettone no feewi e golle modje de mbatton e ko balloton e leñol gol ngala e be pama ko yaate e aduna ko
anko a diplomate yo mawdo kalen ko mbaay wonde batte artugol Donald Trump ka suudu ndaneru e bangne njubondire hakkunde Washington e lesde godde e der dubina yaroji di honno yirda dum
e gartugol Donald Trump to mbida to e galle danejo galle mawdo danejo no wayno Europe wonno min ko do burmi jodaade ko do burmi andude yim Europe ina jogi hen kulhuli seeda hande cadeede de jogi den hakkunde Ukraine e Russie e den gandi Ukraine buri tambi dum hande walluno dum e doole ko Joe Biden kanko suusni leydal Europe be wallude Ukraine bala ina darto Russie seeda donc so Trump ari don en wadi kulhuli seeda wonno Trump ardi ko e doole kanko jetti sena gedal gongal gal Europe do ni jigi kadi kulhuli to bangi ko commerce wono yeeyo dirde hakkunde leedele de ebe kulli mabbe mawbe du taxuji di pour hadde leedele de do yeeyde ton addude ton jeegu tobere tatobere ne ina wadi kulhuli seeda hakkunde to affaire Palestine e Israel parce ayi adido wadde mo féliciter ko Netanyahu hay sinno ko gonga ni e analyse uji de yimbe yurni tobbe e be tikki juulbe be goto ni Trump no feewi en tout cas Palestine ina jiya e kulhuli hande leedel Europe bono jogal dum o wadde gere
ay a hali ko fati e hareji ko woni e wadde feewndo do e der adunaaru kono non kanko Trump dey o innuno arma o laami o etoto no dun darora tentini hare hakkunde Ukraine e Russie kanko kan o wiuno e der nyallal gotal mo wawi tun darnude den hare da tanjini ka o mbawa wadde darnude den hare
o haali dum o wi ko dum ina jiyay e ko yidi adade regle de kono madum wat cadele seeda ka cadele de ko de didi surtout premier cadele de sobe nandiri habe bi e joni en dacci hare de hono yimbe mbawi dum rewndade ha wade respecter wonno problème ko problème kerul woni Russie ko naati e der Ukraine wodi ko falti ton wi koy jeyande mum Ukraine sari holno be mbawi nandirde ha dum don waaso goor fof wada hen respecter wonno ko bangé jimbani tobere didi bere to odon bangé woni affaire ko biira OTAN woni organisation France Atlantique Nord o doni do wadi kule de gananda horema woni sa jeewi kule de anda ko article 5 ino wadi don o hon ko honto liggey mo fonno don wadere mo gananda horema ko kanko e leedel Europe be pour dum wadude kono be pour l'instant so wi tan kanko tan mom regle probleme o accabe dum madum madum jibo seeda to bangi en der gestion de conflit to bangi cadel de
Johnny, si en jetti Afrique kiden gandi Amerika leide wonde ka fande Sahel njubudi mun na ko feewi e bidu bi chakiti dido holno yiruda batte artugol Donald Trump ko laamu e jubbondiral hakkunde Amerika e leydi Sahel.
Adande Amerika e be jogi doole didi ko kambe buri ndadi aduna ko fof e de do doole woni to bangi militaire e denagu leydi ko kambe gardi aduna gedal dimnan gal ko bangi kalis woni dollar to bangi men to eden gandi hande ko France bunno ton hewdo jimaande kam gonno jimaande leydele men e be puddi be danje cadele sedet e der lokumano leydi wandi no riisu nan ara kono hande position ono darnde Amérique e oɗon nokku waɗata fawato ko hande holnoɓe liggorto e nder Russie avec holnoɓe liggorto e Russie tan sansat mbaadi ndi e nder Sahel kono so woni waɗi jokkondiral hande Poutine e Trump ma wodko ɗum wayli seeɗa e nder nokku men o tawa ina wawi ɓeydude teñude nokku o ɓeydo yimɓeɓe ɓe mbawa rentude ɓuura wawde liggodade ɓuura wawdo holondirde ɓuura wawde suusondirde par ce que mbimami ni Amérique to banggue sécurité to banggue denagu leydi eto banggue ngaalu woni mone ɗum kalmoɓe jiiɗi liggodirde hande ɓe liggonoo par ce que kamɓe daɗi aduna o e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi.
A jarama Amadou Diallo, mi weltorinde yewtere VOA Fulfulde weltanike ma. A jarama
fe can weltinimo.
Aɗon jokki heɗagol VOA Fulfulde dande fulɓe taskaram e hertinaɗo joni keɗoɗen jiyanɗe heɗiyankoɓe amen ko fati e o alhaali mo wonɗen e haalde fi mun ɓe neldi jiyanɗe maɓɓe e ko ɓe habbori wiyen laamu Donald Trump ka tongode WhatsApp amen keɗoɗen.
Inde am Abdoulaye Mohamed, mbiɗon nder gelle e mino fi Abuja won noon. Donald Trump waɗi zaɓe ɗum temmini alhamdulillah, min mi nani belɗum zaɓe sabu e tagaɗo mo mi waɗayno supporting hanko on ɗo Donald Trump. Ñamuki mako gaskiya mi suɗatama mi waɗi celebrity sosai. Tomo welirinmi hanko hanju woni mo yiɗa yawan rikici ko shafi waɗuke supporti wondi leydi o gan edi haɓida e wondi sai mi luri hanko e mo ɓuri yikki mo okka ceede ɗum yaha ɗum natta sakani leyɗe ɗum hende hawre. Donald Trump Allah okka ɗum jonde jam.
Indian Jibrin Ibrahim daga ɗo Abuja Airport Road City Gate. America ɓe gaɗi zaɓe maɓɓe successful ɓe kenyi, damuwa wala to zaɓe maɓɓe ɓe keɓa ko ɗum tangarɗa. Aye neɗɗo bo nattai shago soda fi wurto successful andama ko mo natti mo waɗi. Gaskiya da ndi leydi meɗen yana ma en jangai yanayi nonno ɓe gaɗirta zaɓe biyen non gaɗirten zaɓe.
Barisita ɗi tawaɗo bene ay ko fati e laamu heɓago ɗo America ɗo ayo fadde makko warɗo tawini caɗele kane heewi ko ɓuri hewde leyɗele kewɗe eyo laamu muɗum potal boni yeru Mali e Burkina e Niger e leyɗe goɗɗe e Guine en. Kono Ukraine risi anga caɗele ne heewi ɗo laati Amérique wonno ko tiggitette Allah kanduna daña ko waɗi.
Hono woteji Amérique ɗi hoko ɗum nannoto Donald Trump yo waɗa ɗum yo waɗu no dartinta o waɗa feere no dartinta hawreji na kaɓe gonɗe nder moyen orient kañum e hakkunde Russia Ukraine saabu dowlaji dentude America kan tan jogi sembe ko wawta darnude bolbole ɗe.
Assalamu aleykum dande fulɓe, min ha ko darumi latago Donald Trump horejo leydi America waddai jonde jam har nder duniyaru waddai jahol yeso.
Yankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men dande fulɓe, komin woni ceerno mo Doumba. Mi weltanike Abdourahmane Dia Lionel Gahima ko kamɓe mbannitilam no dande fulɓe latora gila Washington. Mi weltanike kadi noltodiraɓe VOA Fulfulde kañum e ɓe hoɓɓe ɓe kalduɗen e mum e nder o taskaram hertinaɗo. Iɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yalani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru, on jarama.